ningemona Magufuli nipige magoti nimpongeze hadharani. Yani rais wa muungano wa jamhuri, mchapa kazi hachoki, anayepinga nani? Ametuvusha vikwazo wewe na mi, ona nchi anavyoijenga, flyovers tunazo, daraja Kigamboni, airport imeshajengwa. Acha nikupongeze kwa Air Tanzania, zidi baba tuongeze, Airbus Bombardier, standard gauge tutelezi, kusafiri unasinzia. Acheni tu niwaeleze, Magufuli kapania, bodadi Magufuli, cheza nipone, wasopenda wabanwe cho, magumu acheni, bodadi asa cheza nikone, jembe toka chato, Magufuli ndo rais wa wanyonge. Aga mpole mtu wa dini, hajachoka tunashukuru, amesame mara sabini, papi kocha sayupo huru. Wa Tanzania tupewe nini, vilo kufa ye kavifufua, karudisha nidhamu serikalini, ukileta janja na tumbua. Sekta madini, umeme, maji, kero zimepungua, elimu bure vijijini, watoto shule wanabukua. Ifikapo 2020 kura yangu wechukua. Asa tufiche ya nini, Magu uongozi anaujua. Dar es Salaam mwendo kasi, vituo vya afya kila kata, machinga tunachapa kazi, tena huru bila shaka. Buriki utari ameongeza, uchumi uweze panda, serikali Dodoma inapendeza, Tanzania ya viwanda. Bodadi Magufuli, cheza nipone, wasopenda wabane cho, magumu acheni. Bodadi asa cheza nipone, jembe toka chato, Magufuli ndo rais wa wanyonge. Asa wote wa Tanzania tusimame imara, yani wote Tanzania,
Tanzania tusonge mbele.
Joni pombe Magufuli, simama imara, yani sote tusonge mbele,
Tanzania tusonge mbele.
Oh Mama Samia Suru, basi simama imara, papa moja tusonge mbele,
Tanzania tusonge mbele.
Baba Kasimu Majaliwa, simama imara,
imara, imara.
Kwa pamoja tusonge mbele,
Tanzania tusonge mbele.
Yeah, tusonge.